Namse chafindi aywa.
Kamina kakwa wopu muka nchibide. Nijyo sa stomp yo vimbat. Wa umpate Zosolonyo. Ululu imbopa kushana kushana so. Washana so elo wapuma so. Bagai na vena kushana so. Na right hand mwitumba so. Washana so elo wapuma so. Bagero na vena kuingira so. Wasusha right wabwesha left. Waya kwa down elo waima so. Sela pa mami nobo nenge po. Ushane po elo usunche so. Iwe ni shengoma.
Cross.